Guyasha, Guyasha, Bizani Fire Brigade. Guyasha, 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 Guyasha. Agushe, mafarana saiye. Unkulunkulu akekho eZimbabwe seSouth Africa, damn it. Yeah, unkulunkulu seSouth Africa eZimbabwe unkulunkulu akekho, nisijwayela kabi.
Ubuya phi ekhaya?
Sondela, sondela.
Uzofika.
Hayi, baye lo.
Misho la.
La kulesigaba lesi. Yeah. Uze kanjani la?
La.
Yini kulethe la?
Ubantu thizani la.
I'm going to go to the hospital.
I'm not going to be able to do that.
Quando ainda